kigari anataka bajaji niite atoke mbali tawa kwanza wapili ndo kwake uyuki mwali kaniganda na mimi ni wake nimekubali moyo wangu na mwili vya kwake baby wana mimi kwa baridi kisi nikumbate sije nipiga chini ukafanya majirani wanicheke uno kata nata dada uno kata nata dada nalonga nalonga na yeye nachonga nalonga na yeye nalonga nalonga na yeye nae nae kiswa 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 swali kiswa kiswa swali kiswa 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 swali kiswa kiswa swali wali mkuku kwa bata walika kokote twatwanga mapicha mapenzi hayana na rika nyosha nyosha mama vunga 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 sana kwako mimi si walawa nyonga nyonga mama miuno zaidi ya jana na tuzidi kugandana tabi tabi na kata nata dada uno kata nata dada nalonga nalonga na yeye nachonga nalonga na yeye nalonga nalonga na yeye nae nae kiswa 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 swali kiswa kiswa swali kiswa 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 swali kiswa kiswa swali
alone mwewe Pono chaudele
Uno kata Nata dada Uno kata Nata dada